Matiu sura sappo e tati. Ayat cappanɗe ɗiɗi e nayi yaaki cappanɗe tati. Gene nder ngesa alkamari. Sey Yesu hokkiɓe goɗɗum misalu wi'i, laamu Allah e nandi e goɗɗo neɗɗo aawuɗo alkamari boɗndi nder ngesa muɗum. Amma jemma, ko moye e ɗaani sey goɗɗo ganyo maako yahi saaki aawdi goɗɗe gene nder alkamari ndin dilli. Nde alkamari ndin fuɗi, mawni, waɗi cammeeje, sey gene ɗen ma ummoyi. Sey maccuɓe joomu ngesa kan ngari mbi'imo, joomu wuro, naa aawdi mboondi aawuɗa to ngesa maaɗa? To, no waɗi gene puɗoyi nder mayri? O wiiɓe, ɗum goɗɗo ganyo am waɗi non. Sey maccuɓe ɓen mbi'imo, a yiɗi min njaha min itta ɗe? Amma o wiiɓe, naa non, ngam to on itta ɗe, on ittay fuu e alkamari ndin. Aleeɗe ɗe mawnida e mayri, naa carel taƴuki ndi waɗi. To carel taƴuki ndi waɗi, mi wi'ay taƴooɓe ɓen, arta taƴuki geene ɗen, ɓe kaɓɓa ɗe kaɓɓe kaɓɓe, ɗum wula ɗe. Amma alkamari ndin, ɓe ngaɗani nder resirde gawri am. Ɗo en nani, no annabi Isa nyamri yeeso e ekkitinol muɗum nder misaalu. Ɗo o hokkiɓe goɗɗum misaalu dow laamu Allah ko aljanna. O wi'i, laamu Allah e nandi e goɗɗo neɗɗo aawuɗo alkamari boɗndi nder ngesa muɗum. En nani, o demowo, o suɓi aawdi boɗndi, o aawi nder ngesa maako. Amma no waɗi geene puɗoyi nder alkamari ndin? Ngam ɗum misaalu geene nder ngesa alkamari. En nani, gaɗa o, neɗɗo o aawi alkamari maako, o dilli, sey goɗɗo ganyo maako wari jemma e carel ngel koo moye e ɗaani. Sey o saaki aawdi geene nder alkamari ndin, o dilli maako. Gaɗa alkamari ndin fuɗi, ndin mawni har ndi waɗi cammeeje. Sey geene ɗen ma puɗoyi, mawni kanum ma. Nde maccuɓe joomu ngesa kan ngi'i geene puɗoyi nder alkamari ndin, sey ɓe ngari ɓe mbi'imo, no waɗi geene puɗoyi nder ngesa maaɗa? Naa on alkamari boɗndi aawuɗa? Sey o wiiɓe, goɗɗo ganyo am waɗi non. Sey maccuɓe ɓen mbi'imo, to on non, ko a alay min? Min njaha min ittowa ɗe geene nder alkamari maaɗa? Ngam toɗe kaɗa alkamari ndin waɗuki boɗɗum. Ngam non alumin min njaha min ittowa ɗe. Amma joomu ngesa on wi'i, aa, to on ngaɗu non? Ngam to on njahi on itta geene ɗen, on ittanayyam fuu e alkamari ndin. En andi, demoɓe maaroori ko accaari, goɗɗe geene ɗen e nandi e maaroori ko accaari. To naa mo hakkillo, to naa paamuɗo boɗɗum, e ɗum saɗi hendita geene e maaroori, ko bo geene e accaari. Ngam non, sey to ɗum tokkiri seese-seese, ɗum itta geene ɗen. Bannye doole, a itta geene ɗen fuu e maaroori ndin, ko bo e accaari ndin. Ngam geene ɗen e accaari ndin ko maaroori ndin e nandi sosai. Hanjum waɗi o joomu ngesa kan wi'i, ɓe ala geene ɗen. O wi'i, naa carel taƴuki alkamari ndin waɗi. O wi'ay taƴooɓe alkamari ndin, arta taƴa geene ɗen taw, ɓe kaɓɓa ɗe kaɓɓe kaɓɓe, ɓe ngula geene ɗen taw, nden ɓe taƴa alkamari ndin, ɓe njaranamo ndi to wuro, to bembal mako ko to resirde gauri mako. Dum misalu annabi Isa hokki dum dow demobe na un fi kesum to mabbe ton to leydi Israila e be ndema alkamari bonon no leydi meden Nigeria e wodi godde garije e dum rema marori e dum rema alkamari e dum rema acciari wobbe bo nkappe ko doya wobbe bo masardi ko butali gam non annabi Isa hokki misalu dum to demobe gam non yebe andi boddum misalu dum o hokki be bo pami dum amma e dum wodi maana der jangde meden yeso do annabi Isa hokki maana misalu gene der alkamari amma ko o hokka maana dum o dauti o hokki goddum misalu gam non ha jangen misaluji di o hokki den en jahai dow maana misalu dum o hokki do dum gene der ngesa alkamari gam non se kettindo den boddum to en gari dow maana dum en nanai maana misalu dum e mi do jomirawo hokkai en famu e andal walde mako do misaluji di annabi Isa hokki der ekitinol mudum jomirawo hokka en famu amin.